Generali kwa biti na pose Mugini resi na face ni ngumu Bambika na demo na pose kwa bishi Nisha nina kukua milia Zikikam kama kawa nazipandilia Zile na touch maka watu nazifutia Welcome kama kawa nisha kushikilia Zeri nike mushani futia Wachana na mafala wanakusumbua Musupa mami we kwa gundo malaika Ushani mix, ushani mada, ushani mata pia Striker, top 1, tumu la liga Musupa wangu asha kushotoa ujinga Suwezi bishana na top 10 la liga Jumu kichok kama kawa sita tingika Shani mix, shani mado, shani ani dressi Kati yangu ina kulike si uzushi Kamada biyashara na weno rana kulike si ubi Kauna simple baby umerembeka Bila high, bila mess, shani shika Wema kawa piga nane sita shituka Ushani ambo yangu isha amuka
Shero zangu 1-2, na chepa malap 2 Wakinyongo wajimeze, rhyme si undo Back me take 2, chapka Upun wakuroga wajitwist na mix to typhoon Na fight ka platoon, na daka ka Tuna roga ki Nigeria Going straight to your area Niko uto tiyo sama Niko bright ki mchana Ukisiza hii track Technique selectric
The night before when you skiza Oh, wakatua mapenzelio na kuwanga Electric is the goal Nime sate ya dope Yo yangu inafenye na kuwanga Electric ina grow Kapuka ina grow Kini hii teknopuzi na kuwanga Electric flows ni mso Mdisho ni mso Nene technique wana kuwanga The night before when you skiza Oh, wakatua mapenzelio na kuwanga Electric is the boy, nime sate ya dope Yo yangu inafenye na kuwanga Electenge ina grow, kapuka ina grow Kili hii teknopuzi na kuwanga Electric flows ni mso, mjisho ni mso Nene technique, wana kuwanga
Sema Sia, sema Electric Joe Maze Jisho unasemaje, jio history Lakini tunaziangusha kwa kawaida Kuna jamangu flani Amelala kwa mguu ya kitanda bana
Yeah na wife nika Gani si unajua
Inga donu sinakanuka pombe Na bigi ya flani kata ya wife
Kuwa zee na wife Nika Liz kupenda Chris Cross